kajaria wanawe mashani usiku nikilala wanijia ndutoni wanawe kama dream na furaha moyoni nimekuchagua uwe wangu wa maisha nikuite baby unite honey nishaumiza nikateswa sana sitaki tena kumishwa moyo wewe unapa go five for you. I need it more. You know that you're a lovely girl. A lovely girl. A lovely girl. Your time, I just wanna be the one who prepares.